zlatestmusic.com.
Gotcha, got it.
Bare fit on this one. 104. Mag 44. Drums. Yo, Uno. Talk to him.
Ka crush busy kalenge tati burada. Covid mana lemo na monyu lava. Alo tafia mpwile eka da zanaza. Chikola boko ndo alina mulaza. Shingila baba shidi sheshe. Keka ime posha la pwile kefi.
Es no kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki.
Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dibeti.
Ndo mbolo chikanga mbushe leleti. That's why kumbe chapo ite chulu sebeti.
Awe, ketu ya zeevo kuna fuma.
Awe,
ketu ya zeevo kuna fuma.
Kembo jetia ya sewa kama.
Awe, ketu ya zeevo kuna fuma.
Ugaridi pitemo kwa titiki taka.
Awe,
titiki taka.
Awe,
that's the plant kwa titiki taka.
Sleeping on us, Muma Nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulu tumi na mafela. King Buga na uno pa wudila vetuela.
Biongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Kete chipest na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga.
Awilolo dandi kalebe. Na kanda bongo na pepe kale. Arusi mavele loketo ya mbongo. Pumbumi na dansi watambo mulongo.
Kamba tawango lupungu ni son. Yes, nego sefintu lupungu lapa konga. Kati ninole ipa ya faras the song goes. Imamu leme na mamanas mikongos.
Galagata pa mikoshi ya filuana. Chila fuayo kupuko mupando wa filuani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, awe, ketu ya zeevo kuna fuma.
Awe,
awe, awe, ketu ya zeevo kuna fuma.
Kembo jetia ya sewa kama.
Can't be worldwide.
Nexus Music Alpha Entertainment. Mr. Ngulube. Spark Smiling. Lawrence Molina.
Mr. Kelvin Countdown, this one.
Biggie Man is in a dash.
Oscar Oskido.
Mosquitoes.
Mose Dima.